Baru di bike up day and prize. Leon kujin Yuria, kujin Yuria, Leon kujin Yuria, kujin Yuria, Leon kujin Yuria, kujin Yuria, mangoi kujin Yuria, kujin Yuria, Leon kujin Yuria, kujin Yuria, Leon kujin Yuria, kujin Yuria, Leon kujin Yuria, kujin Yuria, mangoi kujin Yuria, kujin Yuria, matembele di Santa na chikinguna, ameji podwa na kama kichuchuma, na muliza jina ati anaitwa Lima, lungutunu kutule mepanda mlima. Leo niko jaba alitani na sura ya wagenje kwezo mabiza Tony seti adikuba niongeza majira Jata chupa mbili na waita magiza Nipe tuza kikambili nieleza shidaza Malaika kutoka ji na jotu metumwa kong Siko singo tena benja zilie ham Kusa tabasam na maliza shidaza Leo kujinyuria, kujinyuria, leo kujinyuria Kujinyuria, leo kujinyuria, kujinyuria, mangwai kujinyuria Kujinyuria, leo kujinyuria Kujinyuria, leo kujinyuria Kujinyuria, leo kujinyuria Kujinyuria, mangwai kujinyuria Kujinyuria Ushajo jikuta na dem Kukimnyandu kushotia kwanza ya kida ya tano Ushajo jikuta kwa noma Eti umeshinda jackpot kumbe ni wongo Ushaji pata kwa nduzi Eti we driver kumbe kwa mkono unakiruru Ushaji pambwa na makarao Majirani watu wakatoka mbio Ushajo jikuta kwa mamboga Ukibonga kimangoto mbele ya watoto Ushajo angukia dem jaka Mwenye amejibeba na uso kiwa na yeye akubo Ushajo dem cute Kakejani kumbe ni mtaro Ushai kimbizo na mbugi Kajikuto kwa tupia dimanga Ushai anguke de moto Anaaga sauti inaweza West amebeba toka juu ajichini anatisha
Ati Kujinyuria Kujinyuria Leon kujinyuria Kujinyuria Leon kujinyuria Nanyauka na wai na demi magali Na gula himali na inupia sa Naifanya magari na waka zarani Nyanza mapenzi na niacha kosa Imanzia na mada kiakili mistari Mapenzi endende kutupande na kati Fertilizer na dendi kibau ni makati Tazama minaja na chapa na wale na tako Zera kicheki manguati na msomo na dhambi Niache loka sanamu kitenge ni makali Kujinyuri